mabega gye tuvudde okuviira ddala kwa Adamu jjajjaffe Nuwa Ibulayimu ne bannaffe abaatusookawa emirembe gyabwe gyali wadde wadde kuba bo n'ennaku zaabwe zaalinga ziwera naye ffe ebintu mwe tutadde obwensiga kaseera konna biggwaawo Laba ebitinu daba sajja besika bakazi na bakaza basajja yensonga omulala olukule motoka omulala kuzimba na bange yatuka mukuru olwe byakatonda tonyumya na ye Bible yesomesa nti alina omukisa omuntu yesiga katonda bwesige bweyo nje buva tukomye okwesiga abantu bensi n'ebintu byayo obwesige bwaffe bubeere mu Yesu Twabulinda
Kisinga nyonyonyo era kirungi okwesiga Yesu Okusinga okwesiga abantu bensi n'ebintu byayo Abantu mbo benyiwo betama mpaka wa mangu Tubaleka twesigenga Yesu atakyuka mu buli mbeera
Abaweleza Allah tebantwale